Ndị na-ewe sapụ aka wee na-emelụ obodo ife. Ụgbọnụ ndị ozifa na-erue n'ibe ntị. Mesokwa n'ife ọ na-eme. Ife ji mmanụ odogwu sọ n'ife ọ na-eme. born to put in a move. Father Bassa. Okay, Rue. to Amaka. Maka nunu ko bodo chi baby.